Wosh! Mr. Mau hapa. Yeni kwa kwenye mtambo wa mofati.
Mofenga Tarent.
Wewe msalimie boss boy wewe. Wewe msipanya mtoto mama buti.
Miss baby.
Wewe msirosta. Wewe sidi degeke. Wewe muzi wa ntachi. Mikono ya dimu.
Kibinji mama nadia.
Eti mbona nipo na yeye mimi kwangu najiamini.
Najiamini. Najiamini.
Hata mkini salamu kwangu mimi sitishiki.
Sitishiki. Sitishiki.
Eti mbona nipo na yeye mimi kwangu najiamini.
Najiamini. Najiamini.
Hata mkini salamu kwangu mimi sitishiki. Eti najua mnanitendea. Kwangu mimi mtasubiri sana. Tena najua mnanitendea. Kwangu mimi mtasubiri sana. Changa changa nipeleke posa mama.
Mama ibu.
Nazi changa changa nipeleke posa mama.
Ye msalimia ibu.
Ila sinala, ila siku kunisema.
Mtoto mwanzo mwisho.
Ila sinala, ila siku kunisema.
Mtoto mwili moja.
Kipenzi basi tulia tuwaonyeshe kitimtimu. Tena kwa jisi ulivotupia tuwaonyeshe vitu vadimu.
Ai, 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 ai.
Kipenzi basi tulia tuwaonyeshe kitimtimu. Tena kwa jisi ulivotupia tuwaonyeshe vitu vadimu. Kila mafazi yana kupendeza. Mazuri ulontendea kwangu mimi najiuliza. Kila mafazi kupendeza, mazuri ulontendea kwangu mimi najiuliza.
Eti mbona niko na yeye mimi kwangu najiamini.
Najiamini, najiamini.
Hata ukinisalau kwangu mimi sitishiki.
Sitishiki, sitishiki.
Eti mbona niko na yeye mimi kwangu najiamini.
Najiamini, najiamini.
Hata ukinisalau kwangu mimi sitishiki.
Nashangazwa kwa vitendo vyao wanavyosema kila siku nitaumia moyo. Nashangazwa kwa vitendo vyao wanavyosema kila siku nitaumia moyo. Kumbe tu hawatupendi moyo wao kama chui. Tena kumbe tu hawatutaki moyo wao kama chui. Tena wanataka umaarufu kupitia jina langu. Tena wanataka umaarufu kupitia jina langu. DJ tupe mangoma tuwaonyeshe madoido. Leo si kwa shele kupita maelezo. DJ tupe mangoma tuwaonyeshe madoido. Leo si kwa shele kupita maelezo. Mafazi yana kupendeza. Mazuri ulontendea kwangu mimi najiuliza. Kila mafazi yana kupendeza. Mazuri ulontendea kwangu mimi najiuliza.
Eti mbona nipo na yeye mimi kwangu najiamini.
Najiamini, najiamini.
Hata mkini salamu kwangu mimi sitishiki.
Sitishiki, sitishiki.
Eti mbona nipo na yeye mimi kwangu najiamini.
Najiamini, najiamini.
Hata mkini salau kwangu mimi sitishiki.
Show me show me. Ona cheza nae. Ona pari nae. Ay, ay, ay. Show me show me. Ona pari nae. Ona cheza nae. Ay, ay, ay. Nikienda naenda nae. Nikirudi narudi nae. We dada nikienda naenda nae. Nikirudi narudi naye. Ai ai. Show me show me. Ona cheza naye. Ona pari naye. Ona cheza naye. Show me show me. Ona cheza naye. Ona pari naye. Show me show me.
DJKibinyo.com.